muñeco Yeezy Mororo.
Even the government agrees.
He's a dangerous man.
It's the most dangerous product on the streets.
Baba.
Pindi ukicheka we, ni moyo unanitabasamu. Uwa muñeco Yeezy Mororo. Ila ukilia we, atakula na kosa hamu. Uwa muñeco Yeezy Mororo. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Kupona, yeah, yeah, yeah. Unaniweza, weza. Unaniweza, weza. Unaniweza, weza. Unaniweza, weza. Nishazoea, I don't care. Kila kukicha choko, 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 choko. Unavyonipa raha, tunanenepa mie. Penzi lako natinga, naringa, na bembea. Kinachokufa, usisite niambie. Kwako niko radhi, hata zege ni bebe. Machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby, baridi nachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo daktari darling, nikitaka kupona.
I don't want this night to end before you know. I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Hoodie, hoodie, dance to the beat. Apolipo Kamatana feels so sweet. Apolipo Kamatana feels so sweet. Short and sweet. DJ
yeah.
Play the song on
south,
repeat.
South.
Hoodie, hoodie, dance to the beat.
Wax, come on,
Apolipo Kamatana feels so sweet.
K the Great.
Apolipo Kamatana feels so sweet.
Yeah. Can I be free? Relax and take it. South, south, it's idea to do a wax, come a cow. K the Great, can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind. Unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level za deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni deadly ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery ya utona ma mistakes.
Inaitua surgery.
Unaza acha kucomplain.
Acha kucomplain.
Swa idanganya side any main. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh oh fire. So dry your tears, daddy don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, pick your kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Stel zangu ni medley, Joshua ngam deadly. Marapo na una movie, Nashua kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa, zina ziko empty. Nashua gamzi.
Here I go,
geuza flow, mwisho mwezi kuna teve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kunidis, sitabo, nambie nani amekupea this many hits in a row, row, row. Dance for me, babe. Just dance for me, babe. Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Yeah.
Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni make out moja mbaya hapo. Hii night ikwe true adi kesho jone kwa mpasho. Hii life wezi jua sote night peace.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life.
Banana.
price your lowest. The way your booty just a rotate good. Okay, your body necessary. What do? You go kill person. Oh, oh, no, no. I no go quit, I no go quit. You must give me that body. The way you put it down on me. Cause it's spiritual country. And balance it up on me.
Balance it on.
Bring it close and balance it up on me. Come over here. Yeah. Balance it up on me.
Balance it on.
Bring it close and balance it up on me.
In the morning, man, I did by your side for real. make you fall for me.
Oh yeah, yeah.
Choro, 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 ja, choro, 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 ja, choro, wo, wo.
You won't keep it.
This kind of love, it they do my body tanana. It they make me one day your life oh hanana. You yeah, you yeah. This kind of love, say it they do my body tanana. It they make me one day around you hanana. Dance to my conto make you banana. Oh la, choro, 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 choro. Choro, choro, jara, choro. Never leave me. When I need you by my side, I'm all waja, soko. When you can, oh, then you can, I'm all waja, soko. Me, I go love you all day. Love you all night, all the time. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah,
yeah. You are now.
When your booty got show me now. Oh, you got to find the guitar. See my life now, I'm falling for ya. Leona,
DJ Simple Ken.
Baby, show me what your mama gave ya. Kini mini mwaga kano. Zungusha, kini ngini ngimkia wapweza. Sungura ni kupe karoti. Sambalo keto. Mina kakata chini pangala mawayo. Kama mabeto. Nakajui kununa yaka baby fecho. Wine your booty girl, show me now. Oh, you got to find the guitar. See my life now, I'm falling for ya. Leona, wine your booty, girl, show me now. Oh, you got to find the guitar. See my life now, I'm falling for ya. Leona, wine your booty, girl, show me now.
This is DJ Simple Ken.
See my life now, I'm falling for ya. Leona,
sit down.
Baby, show me what your mama gave ya. Kini mini mwaga kano. Zungusha, kini ngini ngimkia wapweza. Sungura ni kupe karoti. Sambalo keto. Mina kakata chini pangala mawayo. Kama mabeto. Hakajui kununa haka baby fecho. Kanataka pigona. Mina kapandisha kaushushe mzigo ya. Ningo manzito ila kora sito hiyo. Weka niweke. Weka niweke. Where can you work? 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 Bad girl with a pretty girl pose. She wanna kill me tonight, tonight, tonight. Come and see my taka go closer. Oh, I don't know what is happening. I've been waiting for this for a long time. Baby, watch your woke up. Let me show you what I can do. What I can feel, baby, what I can feel, yeah. Sambalo keto. Mina kakata chini pangala mawayo. Kino negele. Kama mabeto. Akajui kununa haka baby fecho. Kanataka pigona. Mina kapandisha kaushushe mpigo ya. Ningo manzi tela.
Wakati jasho bado sija mwaga, sija choka. Ndiyo naanza sasa. Utamo mahaba ndo naleta mama.
Wewe wili, inaswali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili. Ama nikesi tuka nandi na yeali. Basi tufanya vurugu baba.
Usiwe na shaka. Kama kungata tangata utosheke. Hawana juju, only you. Hakuna mwingine yata kwa majuju.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. za sexy paki baby hizi kitamina. Mane home quarantine tupige kambina. Ndo kabati fili yo stamina. Stamina.
Acha ni ngate. Utamu kizidi ni pesi gino. Nizidisha mauno ni ikate. Mpaka kisi gino niongeze na mikono. Onja na thea kibaya. Kuku kenye jimtapenda. Bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenza mutapenda.
Bara mulete. Lakini pole pole nsijakilete. Tabia ya kwangu subti mama. Kisupageti. Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, sakata Nadia.
Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, pepeta Willy.
Nikune, nikune, nikune.
Oh.
Nikune, nikune, nikune.
Oh.
Nikune, 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 nikune,
nikune, nikune, nikune, nikune, nikune, nikune, nikune, nikune, nikune, nikune, nikune, Nikera, feel nika mke nije kukuswera. Dukuma na zina zitingisha mpera. Vitu vya wazi wazitizisha masera. Yamana,
shekita, 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 shekita. Tingika, 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 tingika. Lupita, 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 Lupita. Tingika, 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 tingika.
One by one, let's go. Umejazando no 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 no. One by one, let's go 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 go.
Demana
kaumejazando no 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 no. She's the type of girl I need. Anangozi safi na ameshiba. Usinipe kama kawaida, nipe kama umenyonya wida. Like a bubble gum gagam, kinipa nipe vyote vya haram haram ram. Rojo rojo zam zam zazam. Unapoleta kwangu nita kam kakam kam.
Shekita 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 shekita. Tingika 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 tingika. Lupita 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 Lupita. Tingika 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 tingika.
Kiuno kisu kama Shakira. Mitetetemeko kama inapochezwa baisho. Shangwe tukicheki mpira. Nikipita, nikipita, tunasherekea like goal.
Miti tukutima. Kile licho washaweze kukizima by goal. Miso mkulima. Minapenda nyama, 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 nyama by go. Go, 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 go. Kaumeja za ndo. Ndo, 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 ndo. One by one, let's go. Omega Zandu, do, 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 do.
Shekita, 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 shekita. Tingika, 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 tingika. Lupita, 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 Lupita. Tingika, 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 tingika.
Aje nita na itika. Kwake mwiko kuzikunja gana ndita hiyo. Mlume shazimika. Macho nimeziba masikio pamba hiyo. Mlume nyonge tai. Bata tukale Dubai. Morali pandisha kama sai. Mbele yo kitu sikatai. Kabuma mulume nimedata hiyo. Katoto kama nikamata hiyo. Mulume nimedata hiyo. Katoto kama nikamata hiyo. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, yeah!
Tumekuja kubeba
matangazo weka wane. Story tuzimalizie kechumani. Nikupeleke Miami. Kisha nikufikisha Kilimani. Yes sir.
Mlume nyonge tai
Shita
Bata tukele Dubai Morali Pandisha kama sai Mbele yo kitu sikatai Kabum Mlume ni medatai Katoto kame ni kamatai Mlume ni medatai Katoto kame ni kamatai Sichomo, sichomo, sichomo we Sichomo, sichomo, sichomo we Sichomo, sichomo, sichomo we Sichomo, sichomo,
sichomo we Yes, yeah,
she Choco chaudere, chaudere, chaudere yo yo
Kunde boy yeah, I wish to it I wish to it I wish to it Hapa nilipo kisho yangu si
Kunde wezako wata kuroga
I wish to it
Au na weo shaoga
I wish to it
Mana unaga uo
Leo nimepata kesho nimekosa Kazi ya mola haina makosa Uyu kampa boda mwingine verosa Vuta subira ngoja mungu wa jakutosa
Majumu na nana Sigeuze changamoto Maneno mwachia minanana Dawa ya moto ni moto Unamana
Wako wala sema konde atapotea
Konde atapotea
Jembe katia gia chombo hiyo inapepea
Mini nakula kwa jasho Nipatacho naridhika Nasugiri kesho Zamu yangu itafika Shema wambi I wish to it I wish to it
Kalenda, ya mamasta majima bazenga Ya kasala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda
DJ Rudia
It's the wild, wild when it's
Basu,
Mabu, Kikino
Performances
It's the wild, wild when it's Basu, Mabu, Kikino, Mwana, Kikino, Mwana, Kikino, Mwana,
Kikino, Mwana, Kikino, Kalale Kalale
DJ Sabo,
Kalale Kalale Ini lazmo tamaku wa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza Bentley na mabigi Nakunanga mtane za kula baridi Uda kila esto jiji ni nabibi Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kusha mawe kahalwale
Ni kalale
Unangia mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini game game Watagwane, what about miss Miss nasi ganye, haini saidi Saidi Watagwane, what about it Big bro man, kona daibi Kalale
Lale, lale, la
Kalale Hey, yati yati nini kalale
Kalale
Yo, yo, yo Kalale
Yo, papa fatila kemi baki ni kuchengi after two Nusia chindula inje na unajua tuko 5-2 Tuko up tena tiki mbogi yote my crew Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue Kem doli kunafanya dani dos daro Papa God sunyonyeshe ganji kama flako Ni adisema figa makoma na maziro Kiri suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongezebe ya bita Wasoro kuwa punish kukepia kaki flak No kizidi kulegeza ndo take your mata
Kem kem watagwane watavai miss Kasi ganje haini saidi
Saidi
Watagwane what about it Bro man kona dai beef kalale
Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Kirushwa manzi kalale Tumbe ni kumpero safe Faso ni kenja ni mbasu
Niko kwa jam dona kam Ameweza ni nabonga na madam Wapi nare zilipuka kisadam Mati
Mavu on the beat
Iko bie Rada safi iko bie Iko bie Sana iko bie, ati Iko bie Rada rada iko bie Iko bie, ati Iende sana iko bie
Sinaga pressure Tish, nacheza tuna pesa Ona sasa, leo ni kukesha Mashash, leo ni meka mtu na pedi kwa club Acha tu slow, tu show, flexi kwa flow, flow Yani tu flow, kiplo Meka ear, I mean here Jumimi ndiyo cargo, vitu nimebeba niko bie.
Deme ni nasa, deme ni chocha, aki niko aire. Siriki dudu kukinyanya macho, niko bie. Inachanga misha brain, tena sana mbie. Geo sakia nika leo na engi ya kindie. Anade kufunga duka, nijipige pige valon. Chura ni chura, ata upitie salon. Bele na nyuma nye usi kama nylon. Nakachachishi ya home juu kwa balkon. Iko bie, rada safi ko bie. Iko bie, fiti sana iko bie. Ati, iko bie, rada rada iko bie. Iko bie, ati, iende sana iko bie.
Bad girl niko bie na disaster yo. Nipige lighter tunapenda marasta yo. Nichore saba barosha tududu jo. Nihiti lafu genge ni la ife bro. Na majitafu kwa bucket yo inje bro. Tunawabeba kikaske.
Kondikoni na bullet kwa pisto niko na libido. Washa shada, shikisha kajaba. Mindos kwenye wako jo achana na wababa. Mate na kupea ataka uko na homa. Si ati siku post ni WhatsApp inagoma. WhatsApp inagoma.
Iko bie, on. Rada safi ko bie.
Wakale.
Yomura.
Mavu on the beat.
Wale manga, mama ngango. Wale manga, mama ngango. Wale manga, mama ngango. Bwana zama bibi zao sini. Wale manga, mama ngango sini. Wale manga, mama ngango sini. Wale manga, mama ngango sini. Bwana zama bibi zao sini.
Sina labaya wacha kushanga. Na tuna haya na iu manga. Nikujua jabu nchiri mshachanga. Naliko na mbugi yangu kuke kwa mta. Sukcesa kila siku play nafwa. Usingizi lisho jala siku saba. Guze tuchafu badu na geuzana. Legalize it miti ni dawa. Mangoko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, mama ngango sini. Wale manga, mama ngango sini. Wale manga, mama ngango sini. Mabwana zama bibi zao sini. Wale manga, mama ngango sini. Wale manga, mama ngango sini. Wale manga, mama ngango sini. Mabwana zama bibi zao.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukona mina mbulu tanko masi. Nakemba wambo shiko njeri na masi. Izo shimo zote mina magi. Nakata besu ili amluso na kisi. Choboa kasongesho. Kikijo ijo ijo. Kalongongo na banono. Kilokolo chambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Ole mama. Wale manga, wale manga, wale manga, wale manga, wale manga, wale manga, wale manga.
Even the government agrees.
He's a dangerous man.
Is the most dangerous product on the streets.
DJ Sybil Ken. For events, bookings, and performances, call 0727-594-410. This is DJ Sybil Ken.
Shitta. Shitta. Shitta.
Anabongela nundu. Akitembea mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu. Ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Huyu mtoto kiboko. Kiboko, sijamuona kama yeah, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kiboko, itadunga suti na tai. Nimfuate nimnongoneze. Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo metawala. Sioni noma yani mbwana sobari. Akinipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Toto high class. Lele singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class. Lele singa singa kimanga.
Choose the side over you. Yeah. If I ride with you, ain't nothing to provide for you. Ain't nobody in my life like you. Ain't nobody gonna shine like you.
Show me my love.
Watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope, wanavua wigi
Kama wamegombana na ebito Fanya kama unadukua
Twende sas
Unanengua
Twende sas
Napika na pakua
Twende sas
Chukua
Twende sas
Sema bobo bobo
Tunakesha popo
Lenta chupa kwa chupa na moshi tulewe
Tunakesha popo
Nasema bobo bobo
Tunakesha popo
Shika pesa tusepe silali mwenyewe
Tunakesha popo
Ana sasa mbua
Shake up, yeah, my dog, my son, now,
come join body and let's go. Mazz around, mazz around. If you want to come around, we can go and paint the town while you're dancing to the sound. See my baby, when I love you, don't be now. And I'm laughing where you're dancing to the sound. Oh yeah, baby, move your body to the sound. Now, uru, kalawa jazmi, nice sound. She dey bust my whole big cat. Hey, baby, don't do something for me. Baby, get it, no regretting. Hey, let me see you get down for me. See my baby, well, I love you, don't be now. And I'm laughing when you're dancing to the sound. Oh, yeah, baby, move your body to the sound.
If I show you my wallet, I will show you the money. Baby, that's from you. Baby, move from you. Don't go from you. I will show you the money. Baby, that's from you. Show me your body. Don't go from you. African, 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 baby. Ooh, yeah. See, African, 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 baby. The money too much, I'm dashing. Are you feeling my singing? Like whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Lagos to Dubai, Abuja to Muzari, go back to Mumbai. Now we see music that want to dance to. Are you gonna dance you? If I show you my money, are you gonna dance you? If I show you the way, are you gonna dance you? If I show you my pockets, baby, are you gonna dance you? If I show you my wallet, I will show you the money. Baby, dance from you. Baby, move from you. Don't go from you. I will show you the money. I will. Baby, dance from you. Show me your body. Don't go from you. Mini, mini, mani, mo. Baby, give me all your loving. Mini, mini, mani, mo. I don't go take your love for granted. Baby, baby, fire go Joe. Baby, you and I just they go. Don't let bad man stop our flow. Baby, make we just they go. The money too much, I'm dashing. Are you feeling my singing? Like whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Lagos to Dubai, Abuja to Muzari, go back to Mumbai. Now is the music that wants to dance to you. Are you gonna dance you? If I show you my money, are you gonna dance you? If I show you the way, are you gonna dance you? If I show you my pocket, baby, are you gonna dance you? If I show you the wallet, I will show you the money. Baby, dance from you. Baby, move from you.